Sunrise Music, yeah. Baby.
Wale, wale. What's up? Keep it locked in the building. Yes. Alright. Feel me. Wanelona bana tu, rompa ina huste tu. Awa juu anapanga mungu chuki zao bure tu. Waseme si achi misingi kushuka ni bado na farm zaidi. Na shuka kibiri na fanya kibiri. Kwa hizi flow hakuna kunzidi. Yes hili acha sili kupata ni ngumu na itaji fikili. Mina ubongo sales kuferi na uza masheri venembo. Yes hili ni some bisho. Fanya machizu waseme ni so. Magari mazuri mabrenji na fanya vizuri. Domana na spendi kawaida kupendo. Mina misele ya libu kufimbo wani na gele. Chika ni namba wezi pambana. Nende shizi ngezi kuwezu wabwane. Na fanya kwa sana majungu kwa sana. Kushuka ni bado shashindikana hapa pale kule wenye chuki wale wale. Asante Mungu baba wangu kwa hii nafasi. Nje na sheni mema shetani hana nafasi. Dua za mama yangu na malaika juu ya dunia. Asante mpachi ni nkumu binadamu wezi sria.
Hawana wezi kila nachofanya wanaona sitelezi. Stali kali tena ona kinye mwezi. Ndivo navyofanya mi Hawana wezi kila nachofanya wanaona sitelezi. Stali kali tena ona kinye mwezi. Ndivo navyofanya mi
Wachukii mnaonipinga. Maisha kama kumbolela siogopi kuzinga. Siwezi kufeli na weza kuwinda. Msitu ni wangu na wawo na simbo. Sky behind the tally bro. Kape mbenka wezi so. Mizuka na cars never give up. Mizuka na hit hip hip hop. Wanasema yuzi hawa puzi. Haibu yao naonyesho juzi. Bado sando vinda niviko jozi. Gemu yangu always mabichoza. Kisauzo mesiza kineja wezi. Ubichi sikopi sinjo kapoti. Sinjo katremu ujinga so ghost. Na video sabi high corrupt. Na vile na iba wanyo kipati. Mina wasa money. Money yeah money. Mina tafta money. Money yeah, money, money dollar bill. Money yeah, money, money santi mungu. Baba, wangu kwa hii nafasi. Nje na sheni mema shetani hana nafasi. Dua za mama yangu na malaika juu ya dunia. Santi mpachi ni nkumu binadamu wezi sria.
Hawana wezi, kila nachofanya wanaona sitelezi. Stali kali tena ona, kinye mwezi. Ndivo navyofanya mi kila nachofanya wanaona sitelezi. Stali kali tena ona kinye mwezi. Ndivo navyofanya mi
Yep, yep,
oh, yeah.
Yep. Chigalo, chigalo,
chigalo,
chigalo, chigalo, chigalo.
Hawana wezi kila nachofanya wanaona sitelezi. Stali kali tena ona kinye mwezi. Ndivo navyofanya mi Hawana wezi kila nachofanya wanaona sitelezi. Stali kali tena ona kinye mwezi. Ndivo navyofanya mi
Surprise music, baby.
Tupo, tupo high.